Tamaratoratoy Kina Na Jim Keku Rusty Kid
Zaid latestmusic.com
IG level.
City love, we are dende. I always be by your side. Yeah, I go on in the Vashemi Vaga.
You and any hundred that take a villain, need to boss.
Yes,
finally, love,
Kina.
When I have my music, I'm a friend.
Rest a couple
of baby. I love you the way you are.
Yes, baby. Niwe na kiwe na enishwe la sosi pa utwili wa oneke babulela Umuli muwe na nakula pela Bili waka kiwe na fila mwai ye pile So, ni babalele mwai Nani mkuliwe na udokta mwasi patela Nife fila lilato Kamoni tokwe la Oscar nikatelwa Wena umusalilu ya kuna kunilatea nisina mali Usi uni musiali Kusia yeoboe kipapali Nikupula mane ani upuli Kakuli, kiwe na fila ya nivoni ya kondila nosi Mwala abasali, usali wapiru yende satapari Yasa nila terimari
Mwana la ande
Beyonce Kina
City love uyumu ndendende
Chemkeku, rest kitty
I always be by your side
Naiti na kubona
Yeah, makuhoni ni mashami waga
Kiwa na ini yandez Tateka vila ni tombos Finally love Nge kuwe na high havu Mane usika bautwe
Naka
kufeta fair
I love you the way you are
Jumke
Baby
Rest kitty Nge kuna wasi baka Wayo kubona wasemi baka Lanyeni baka niba uwa ni baka Kache kukuluna kono koyo chela yao sapa Unde wawenge basari waka india Ikaba umayu waka kukusia Nekonye mele wanutwisi sanga Kuli nikai nina na faulanga Nekweli chalo lilato la tukanga Noko kao fela mwate wanupanganga Nanzi fela makuitume na kuwena Kapazo wate kuli nikufena
Mwona la ande
Na
City love uyumu ndendende
Chomkeku
I always be by your side
Rest kitty
Yeah, makuhoni ni mashami waga
Kiwa na ini yandez Tateka vila ni tombos Finally love Nge kuwe na high havu Mane usika bautwe Kaka kufeta fair
Baby, I love you the way you are Baby, baby
Kia mala tola toyai IG level Sancho on this one bro Shimloza yang selebu Jepwe Presidente Kaundu na kuona T-Max Eric Zambia JP Zambia Wismark the VI B
ZLatestmusic.com